You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Don gandon dans la gang de chez nous et c'est pata. Pour les gays, les beaux de Mochika. Et pour tous les façons de ton bata. Spectacle, si vous veillez. Si ce soir, répétez la jazga, gazga. Car ce soir, on tous die. On a fait de ses bras pour ses médailles.
On soit des nés, je suis envoyé. Dans même froid que les bigots sont allés. Sur les silas, ça me sont jaillis. Sur les armées, on t'en fognon, on t'en profite. Et plus prêté, fais chani. On va les fatiguer, on va les fatiguer. On va les fa. Je dis fatigué, moi.
Je dis fatigué mon sala. Les petites belles badies sont calées dans la soirée. Soirée style exigée. Tapement, plaqué, plaqué. Voler pour danser, danser le coupé décalé. Un coup de car, boule sale, ficelle avec médaille. Moi du sel, du rondaille. Happy jump tonight, tonight. Voilà, les tailles de caille. Du sel, vaille que vaille. Elle si mauvais, ya. Happy jump tonight, tonight.
Sur les arpilles, on doit fognon, on doit profiter et plus prêter, fais chanier, on va les fatiguer, on va les fatiguer, on va les fa. Je dis fatigué, mon
salaire.
To your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on The Voice of America.
Tazama maisha yake, utadona kosa lake. Kama alifunga kufuli katikati ya nyeti zake. Mkali kwa ushauri na saa. Leongea kuhusu mapenzi huko kipinga zina. Ungesema chagua kipindi, angechagua chepanda. Nyumba ipendayo, angechagua ya ibada. Tepe mwekundu mpaka kwenye nguo za ndani nadhani. Mimi na jale, wewe ye. Kama alikufa kwa ukimwi, jiulize alijali nini. Na sasa bure kama tupo klasi vile.
akatua sakusu kusiana katuanya kutuaminiana mtazamo wake na mwamateri daima ulifanana alithi maisha yake likuwa safi kama nabii hakuna aliamini mwisho mshikaji utakuwa namna hii gawa sana kondom na kufunza kama ngaza vijalida vya ukimwi yendo alikuwa msambaza na mala alikuwa natoa bila zake kubakiza ama amekofunuo mola na unyeshe miujiza siku zinakata tumboni nini kasoro afya yake yeleweki eti mianzisha mgogoro lana dunda kesho mgonjwa na hadolea chagodoro alifanya kwa siri adharani hakuna shahidi lada alivumile sana mwisho kwa siku kambidi ama ilikuwa kama jali kama lepigwa na radi hatuwezi sema na bado tunashangaa vipi vipimo vinasoma mshikaji alikufa kwa ngoma kwa njano huu ni mfano kwamba kimu ni kwa wote wembamba na cheza sumo wazizi wema pia wamo na hauji kufuata kimo ungedhani upo salama kuzidi usalama wewe ungedhani kimu utogopa utamwacha mshikaji mwenyewe sivyo haufanyi utakavyo wewe unafanya utakavyo wenyewe hakuonekana na binti hakuwahi kuyasidini mfuasi mzuri wa madini
lakini alikufa kwa ngoma
alirudisha lopotea akawapa tiba mbadala na adui mkubwa wa zina
lakini alikufa kwa ngoma
amshakili yanga kanga gani ulibebea siwaambii msiusie sisemi zipo mfungue sisemi mwache kwa wema ila ujinga usiendelee kwamba kila anayekufa kwa ngoma msidhani kicheche tuamini bado wenzetu msiache wagonjwa jifiche
And now another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
Thank you. There is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
much. His mentor says he's up to no good. The preacher says his faith is less than dust. No one can save him, even if they could. Yeah. He dreams of a freedom, and he ain't got the funds. He dreams of a peace, and he ain't got the guns.
African Music Mix.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Do I?
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on The Voice of America.
Thank you.
From the north to the south and the east to the west, the African Music Mix lays only the best right here on The Voice of America. Africa Music Mix, the best music.
Erbadul kedan e mashal katone wan idloda he ove obalada ho yibo ove. Kisa si de la